na shobo e kama rafiki vina boga machoko e kiniona kia kanto ponto ujue dunia ina siri kuna tundu na kitobo e kia rasi na shobo e kama rafiki vina boga machoko e kiniona kia kanto ponto ujue dunia ina siri kuna tundu na kitobo e tuente mwana kumidosi aibo hey uka chopele kama kwenu mwana ume wazarapa ipo neze sangu yebo yebo kwe na su aibo hey hey wow hey 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 I'm a black boy, sino shabana towni, nisobisho nakuja kama jitu flani professional. Pendu teto, kileta ototo takupa uja uzito za pendi deta kupelekea moto. Kuna watoto wana diskusu, mimi miss diskusu wao, nakaza napige mao. Isha jua, watu wanataka bulu dani tomana na ipa ile jibish na luka nao. No, no, no man, no life, domana na chakarika kisela nipate zangu. Aibe! Nataka nifike shimoni kari yako, nataka nitobo tundu. Sime nishika subu ima pema koko riko, nataka nitobo tundu. Nataka kutoboa, nataka kutoboa tundu. Fatuma nipe mwaji umacho, nataka nitobo tundu. Sime nishika subu ima pema koko riko, nataka nitobo tundu. Nataka nifike shimoni kari yako, nataka nitobo tundu. Tabia zetu zinasababishwa na pombe. Zikisha shuka chini dada lazima nikuombe. Tabia zetu zinasababishwa na pombe. Zikisha shuka chini midoke lazima kuombe. Ayaya zimepanda mishushe we. Ayaya tuko digeste mapatimenti. Ayaya zimepanda mishushe we. Ayaya nikirewa nataka kusenti. Ayaya Hey I'm a black boy, sino shabana towni, nisobisho nakuja kama jitu flani professional. Spend you teto, kileta teto nakupa uja uzito za pindiri nakupelekea moto. Kuna watoto wana miskusu, mimi miskusu wao, nakaza napige mao. Nishajua, watu wanataka burudani, tomana na imba ile kibish na luka nao. No man, no life, ndo mana nacheka, rika na mie nipate zangu. Hey man, make it mouse
Wana make it brand new,
Aina ujamaa kishu ina usio. Yes, lete story za uongo mwongo. Kwa ni kitamu ya mkuri masku zote ni kudi ongo usio. Aibo! Wato wili, hariziki mafuku saba. Hey, hii saba, china saba. Kosa kosi na shombofu. Osa kusina shembo vu. Osa kusina shembo vu. Amweko manto simugopi wana umemwezi angu misu wamekusio lembo vu. Amweko manto nyapoda dazao na nita HB. Osa kusina shembo vu. Amweko manto simugopi wana umemwezi angu misu wamekusio lembo vu. Amweko manto nyapoda dazao na nita HB. Amweko manto isilete shobo chaumia. Ukileta ujim tunakusigua. Kikuwa chikeri maisha popote komanto anaishi weka mwana jichapua. Nikulize swari hivi pakari unu jabado na umizwa na mapenzi ama kama sio na kuponge la weko manto shupavu sila saka vichechinye wako manto memkebeza mjapoka fumi asura nataka kuna ngapo vipi mamui unapenda kama nani unijue segunyo na nseola kwa nimeza pependi micho si watu wazima we nichole to hila ukipima na kuzuma we nichole etere ya kunichola nichole ipe pichangu nikupila we nichole to etere ya kunichola nichole ipe pichangu nikupila we nichole to etere ya kunichola nichole. Hey, it is a baby, let you go, Sebastio. Papa Moya, Billy, 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 Yari Yama, Ukubili Noku, Ukubili Noku. I can say, I pull yes, come and I go say. Sometimes cool stop, you know, get so na you are. Papa be full stop, production na wade. I'm all go pimp to a bear, yes, I do what you na you are. I'm going to na milima, so I'm pure so kuma. Na kuma sa watoto, zikeshi si guzima, kuna watoto na pima. Wakijamba na kunya, ziki mto kazi, dumana na ufanya, ya rich ni pokipe. Sachini so you, na eshim, mashabiki, wana penda mziki huu. Hata gishika mic, wata na kuja juu, nigishi anza kuimba wote mikono. Oja mani mikono kwa juu, mikono kwa juu, kimwa nenu tu. Oh my god, like come on and go by the corner with the control. We are money, we want out. Oh my god, like come on and go by the corner with the control. Oh my god, like come on and go by the corner with the control. Oh my god, like come on and go by the corner with the control. Oh my god, like come on and go by the corner with the control. Oh my god, like come on and go by the corner with the control. Oh my god, like come on and go by the corner with the control.
Siku hizi kwetu tumeka usio.
mi no te excuse kwetu tumeka usio usio kama choko usinyeka ushakuja sapio unatia usio kama sapio unatia usio shiro na tesio kama sapio unatia usio dia wenye mani tesio pia bo piga shuti piga au kama kule pelea ejita kupiga kire cha ubeta kure cha usezeta na ukitaka vita milionye na vyesa wana kuu umechoka kupiga mazona kono na uma safe wana piga gani gompa ya unauta wana piga gani gompa ya unauta wana piga gani gompa ya unauta wana piga gani gompa ya vita saa wana piga gani gompa ya unauta na piga gani kichwa kumoga umoga chen na puta miwani ya kipop na mshisha chen kazama kukon na towa ikon aibo siku isi kwetu tumeka usio usio kama choko sigeka kwenu tuwazunguke tuweke usio atoki mtu leo tushakuja zwa piu unatia uzio
mina basira ndo supplier.